hardcore. Ukinipenda mimi nipende hardcore. Kama una base na miwe blend hardcore. Una shake na miwe shake hardcore. Mapinduzi aye nae sitaki tena uzushiwa aina hii kama wewe ni hardcore basi ungana na mimi no woman no cry don't big it is na Rastafari niko na machisto na wasabai wote ndani nyumba inabidi mfurahi tunabasha wote na wanaza wote hivi sasa wote tuko kwenye dance na mashori wote kiza na tumbo kama nyoka toa shingo Geuka nyuma, kukatika, inafamika They wanted to make it hardcore Sitaki softy, nataka hardcore Ukicheza na mi, cheze ki hardcore Ukinipenda mi, nipende hardcore Kiwa una bass na mi, we blend ki hardcore Una shake na mi, we shake ki hardcore Una raise na mi, we raise ki hardcore Na mapozi yo ya kitoto D-O-D-E-A na kupanjia Watu watu waje kufagilia Style ya ki hardcore mingia Fatilia, wote Daniel Club tunazimia Aisha, Adija na hata Maria Cheza kungu na kushangilia Hardcore, lakini hutoumia Love me, mimi sina mpango, mpango Pale nikila tango, tango Oh yes, na leta zogo, zogo Oh yes, na wapa marogo, rogo Tunacheza kwa step, hardcore Kwenye flow, na bora tu step Usije ukabodu kwa juu Subutu sema su Hindo stala pampa kama juu
Walisi, na hida lino vishi, wakala pina na chisi Mentali, vita jihadi, wala sio nyatari Kipaji changu jomari, unia kwangu safari Kama unakuja joo, kinabo, chaspa, ripo Kalibu choko mbaya, kwake kiboya kwa ito yeah. Woto nakiri, hardcore ni mziko kweri Tazama na vipuza, sitaji nebo foseri Changa changa tamba, hip hop, itaki msa Domana nakupa mapigo wa jimmy, thiri ya nyote ja Napenda mrembo, hardcore, aje kunibembeleza Joo, papo kwa papo, hakuna chaku poteza Nisoto feather, B-O-D-E-A na J Njoo karibu nami usipotei
Come on. They wanted to make it hardcore Sitaki softy, nataka hardcore yeah.